Umfanekiso welishumi labutsathu ukutalwa kuka Jesu. Josefa la Maria bakhapa baya eBethlehema. Abefika la kweBethlehema bagaboni itsawu yokuphumula kunilakho. Balugela kwesima bakhaphe baye endzawo ehlala tinyamatana lakho khona uJesu kuye kwabonakala kwesima katalwe kuna. Ebusuku linyoloyi lativeza kubalisa latsetsa labo ngedzaba yokutalwa kukaJesu. Ebalisa labo bakhapha kuyokubona muphulusi Jesu.